Shit, y'all shit.
Yeah. Wednesday.
DNA full time paper chaser. 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 Mi sinanga off days kwa kalenda. Mboka zina pesa ndio nalenga. DNA full time paper chaser. Full time paper chaser.
DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. Mi sinanga off days kwa kalenda. Mboka zina pesa ndio nalenga. DNA full time paper chaser.
Full time paper chaser. Itabidi nimesaka translator. Jusiwe elewi kwa bongi pesa. Neka pesa mali naongezeka. Yujo anatembea na calculator. Tuna balance my ledger. Tunaingiza pake kila sector. 247, atuna leisure. Uliza metro, tunasaka cheddar. Told mama don't worry, nina agenda. Easy miristas, taleta maeka. Tuendeshe mamrenga, makeja tajenga. Rich forever, kusota never. Nilikuwa mgonjwa, nikaenda check up. Wakasema nime lack vitamin pesa. Ikabidi nimegeuka money maker.
Cash comes everything around me, no favor.
DNA full time paper chaser. 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 Mi sinanga off days kwa kalenda. Mboka zina pesa ndio nalenga. DNA full time paper chaser. Full time paper chaser.
DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. Mi sinanga off days kwa kalenda. Mboka zina pesa ndio nalenga. DNA full time paper chaser.
Full time paper chaser. Vile pesa ufuatanga pesa. Napata pesa zingine zinajileta. Ni mamwere wanajipendekeza. They didn't show love till we had pesa. Tulisota lini mwisho, I don't remember. Dela tunaomba na tuko meka. Tusi kufe na tama ya pesa. Mitakinde ni poa but mitaso ni better. Rap nimebeba kwa mabega. Kani maziwa tunatafuta mapema. Westside na bado islando na wabeba. Flavor ni piamu inachukua wateja. DNA full time paper chaser. Uneza tell na gari naendesha. Na sina off days kwa kalenda.
Tutalala tukifika kwa jeneza.
DNA full time paper chaser. 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 Mi sinanga off days kwa kalenda. Mboka zina pesa ndio nalenga. DNA full time paper chaser. Full time paper chaser.
DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. DNA full time paper chaser. Mi sinanga off days kwa kalenda. Mboka zina pesa ndio nalenga. DNA full time paper chaser.
Full time paper chaser.
I saw y'all go on.